ulithwala nomhlengi wami ikhala kuwe ngoba uyangizwa Jehova ushilo nezwi lakho kuba indlebe yakho ayisindwa ukubungezwa baba baba uyangizwa sando saka sifinyeziwe ukuba singasindisi elulisandla sakho phulukisa